limasela un milion na tala, lea ia ovoi le limasela un milion na tala. Le fesosoani le malo tele ili au fai fato anga la fupovi, mo le ati na e o le swasusu, ia maisi o loa engosi mai ai. E le ngata ilea o le afatulanga ina le malo tele se ala fua e tau fi ai le fato uwanga, e pe ona fai ene ia supermarketi, lea ua fatau tia i ai le swasusu, inisi o fale o loa, ili na o le tala ili lita. Ona leila, na fai ai se te te ala au fai fato anga o le ati na e o le swasusu, i tau langa umai au se tali nei.
The price of milk has dropped so low that farmers are unable to produce it for that price.
They've become a charity. Now it's time for Aussies to come together and say, enough's enough.
O le masina na te anei, na tipi e la company au pito te lei au se tali anei I oloanga osi mai le swasusu le Murray Goulburn, le tau le susu mai le lima tala ono se fulu le kilokalama I le lima tala. Na se so oi mai le tipi e la company a Fonterra o lana tau a ngai I le lima tala. O Fonterra la company o pito te le, I le fatawino le susuma o loenga o sima yai, I atunu ui fafo. O le tipi o le tauna fatawina ai le swasusu e company te tele, ua matua faina ai le au fai fato anga povi, ma I latou o lo falangolango le soifuanga, I le fatawina po le ati na le swasusu. Na faalia le minister fato anga, Barnaby Joyce, e ovai le afa biliona ta la le fesoswani le malo tele, e awala inono ngā tupe mō le au fai fa'atoanga, ua afia ono le pa'u I le tau ora lātou swasusu.
We'll be putting close to $600 million towards a package. $555 million of that will be in concessional loans. On the 1st of August, this rate will go as low as 2.66%. It's currently at 2.71%. Farmers will be able to borrow $1 million or half of what they owe, whichever is the lesser, so that they can assist themselves to get through this current crisis. This is what the industry asks of us. This is what the dairy farmers were asking of us.
Le Minister of Atoanga Barnaby Joyce. I se suenga o le au whātau, inisio fale o loa I le tūlanga I le tau o le swasusu, e fōlinga mai e o loo mālosi le langolangoina o le au fai whātuanga, ma o loo whātauina pēa inisi le swasusu taunga tā, a e le o le tālā I le lita lea, o loo fōina I le tau wanga o loo fainei, e supermarketi.
So I want the farmers to get what is a fair price.
They have to make a living and they're just being ripped off.